The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Whakarongo mai, ki ngā kōrero e whai ake nei e. Kia rere, kia tika, kia Māori e.
Morena e te iwi, nau mai haere mai ki te whakarongo ki a mātou. Ko mātou ngā tauira o te wharekura o Arohenua e mihi atu ki a koutou katoa. Me timata tātou i tētahi karakia hei teaki hei manaaki i a tātou katoa. Ko te aroha te pau tukua.
Ko te aroha te pau. Pau pau a kia mau. Ko te aroha te pau. Tiri tiri a kia u. Kia mau, kia u. Te pau o te aroha. I roto i tēnei whānau. Whakamau a kia teina. Teina. Haumie huie taiki, te aroha, te whakapono, me te rangi mai e tātou tātou e.
Tōku hararai nā nekora kos ono tau. I te wiki tuatahi o ngā hararei i haere au ki Aksau. I tūtaki au o ku hoa hau i pūraitahi mātou me te kai aihikirimi. Tino reka te aihikirimi i Wainganui o tērā wiki i haere hoki mātou ki te Pākau Nui o Queenie i te wiki tuarua i haere tōku whānau me te whānau o ngā pikea ki Oraka ka i kai tahi mātou ngā heki iakarete mō ngā wā o te aranga.
Tōku haerenga ki te ikaha Māori nā Izzy Rangi Waia. I te wiki Māori i haere mātou ko tōku whānau ki te ikaha Māori mo te hira kōhatu o tōku mahanga. A i haere hoki mai mātou ki te marae, i pōhiri mai rātou ki a mātou, ki ringa i te marae. I kite au i aku whaia keke, matua keke me aku kaihanga. I timata te hui i tētahi karakia. He mene me ngā kōrero maumahara. I muri i ngā mahi ki te marae i haere mātou ki te urupa mo te hura kōhatu. Katahi i muri i te hura kōhatu i hoki atu mātou ki te marae ki te kaitahi.
Nau mai haere mai koutou ki tēnei kaupapa. Hei kura hei kāinga, nā Kāli Baba, tekau tau. I a rāpa, ka tū tētahi kaupapa harikoa mō ngā whānau o ngā tamariki o te wharekura o Arowhenua. Ngā pauako me ngā tamariki hoki ki te ako te reo Māori me ona tikanga. Ko hei kura hei kāinga te ingoa, ka noho tahi tātou hei te rima karaka ki te kai a muri i tēnei ka timata ngā awheawhe.
Kōrero katakata. Hea te me e ki ana e koe mo tētahi boomerang e kore e hoki mai. He rākau. He hanga whakāhua ka kite e koe i rungi i te waia pūkoro o tētahi honu.
He selfie.
Ka whai. He aha te tai tino pai mo te ngeru.
Ko te purple.
Ka whai. He hā te huarahi pai ki te whai rā whānau ki Mars.
Me planet koe. Tōku tēmā mō te whutupōro nā Aidan Mackay whetu tau. I te wāhanga tuarua o tēnei tau i uru a hauki roto i tō mātou tēmā whutupōro. Kura, ko ngā whetu te ingoa o tō mātou tēmā ko Matua Bruce tō mātou kaiwhakangungu ia rā apa ngā parakatihi te kaumārua ngā kaitākero i roto i tētahi tīma hei te ahipō o tēnei reme ramere i tō mātou kēmu tuatahi he mā me te ki korangi ngā tai o mātou kākahu karawhiua.
Te moana ngā pene awa nui i watau. I wanga nui i ngā hararei i haere mātou ko tōku whānau ki te moana. I haere aku tungane ki te tuku kai moana mō mātou. I kai kauram paua me te kina mātou, tēnō reka katoa ngā kai. Mena kei te tātaki koutou, kaua e wareware ki te mau tō pōtai kirimi. Pani mō tō kiri me te hō koti haumaru, mauri ora e te whānau.
He waiata rongonui tēnei ki ngā ringawera. Ai, nō reira, ngā mihi nui ki ngā ringawera, o ngā marae, o ngā whare, o ngā hui katoa. Nō reira, ka pai ki muri. Ka pai ngā mea katoa. Anei he waiata. Engāri ngā wera, tukua! Engāri ngā wera, tēnō papai ngā kai nō reira. Te kupu a kui a koroma. Ka pai ki muri, ka pai ki mua, ka pai ngā mea katoa. Huri hia ngā whakaro, ki te wā kai ngā nō reira. Whera tonu te pataka. Ka pai ki muri, ka pai ki mua, ka pai ngā mea katoa. I ngā wā katoa, ka pai ki muri, ka pai ki mua, ka pai ngā mea katoa. I ngā wā katoa, ka pai ki muri, ka pai ki mua, ka pai ngā mea katoa. Mena, ka pai ngā mea ki muri, ka mau te wehi, ka pai ngā mea ki mua. I runga i te marae, ka tuatu ngā kaumātua me ngā kuia ki mua. Nō reira, ko rātou ngā kai māngai tuatahi o te marae, mō ngā pōhiri. Mena, ka pai ngā mea kei muri i roti te kauta. Mā ngā ringawera e tunu i ngā kai, hei whāngai, hei tiaki, te iwi katoa. Tēnā koutou. Te whare pikitia. Ko ēnei ngā ingoa o ngā kiriata ki te whare pikitia ināianei. Tuatahi, ko Spider-Man Across the Spider-Verse. Tuarua, The Little Mermaid. Tuatoru, Fast X. Tuawhā, Bank of Dave. Tuarima, Mauria, Tua ono, Guardians of the Galaxy. Kia kaha koutou I te iwi, ki te haere, ki te mātaki-taki I ēnei kiriata tēnō.
Tēnū kai. Tuatahi, patonga heki e rua, tuarua. Tapahi te aniana tomato, pēkana me te āpiti I ngā heki. Tuatoru, kūhoro hea te tihi ki roto. Whā, wakaka te uma ki te mahana. Tua, whā. Makahia te pata ki roto I te hōpane parai. Tuarima, piua ngā kai Māori katoa ki roto I te hōpane parai. Tua ono, tatari ki te wā ka huri āhua parauri. Te reka hoki, kaingia. Nō reira e te iwi, kua mitu ngā pito-pito kōrero mō tēnei wā. Noho ara mai koutou I raro I te manaakitanga o tō tātou matua nui I te rangi. Hei kona.
Hei kona.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.